Tulazaka nkudisenze kali Kubyo mpade Nikuwa chinze nkusime kali Kumira Kali mukange kali Kumira Mama wange kali Nyamba Pemi kwane mirunji kali Mukama yamba, nae mukama sasira yamba Zizenga wendi mukama yamba, nebirunji yongera yamba Tule na vana wa mukama yamba
Mwesoleza kwa chongera
Bonyo kula otansi jamu miloto Nae mukama sasira yamba Bonyo kukaba mukama kaba Nebirunji yongera Zizenga wendi lero Lelo, 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 amaziga manji, lelo, amaziga manji, lelo, twagala na masanyi tukalabe, lelo, mukama mulungi ebanga kamusinzenga, bangali wati, toyagala maziga, toyagala bulumi, oyagala kunyumirwa nga watali butego, oyagala masanyu, oyagala bulamu, oyagala kubera nga bali abazikuba, oyagala masanyu. Oyagala bulamu wekeneyo ewa mukama yagabo bulamu Nae mukama sasira yamba Zizenga bwendi mukama yamba Nebirunji yongera yamba Tule na vana wa mukama yamba
Mwesole sanko chongera
Bonyo kula otansi jamu biloto
Nae mukama sasira
yamba Bonyo kukaba mukama kaba Nebirunji yongera Zenga wendilero
Zenga wendilero Yongera, yongera Mukama nkaba, mukama nkaba